RedWop.com.
Majungu kwa ajili yako, tuseme tu wanipige na marungu, singoki kwako, ni wewe tu achumbari bwembilimbi ndo chachu yangu, acha mini deke deke, ongeza makeke keke, sicho mui baby ni teke teke, chuku chuku cheke cheke, sitogoi. Unataka nini my baby boo?
Tori toto,
sema ni kugea, I'm ready now.
Tori toto,
unataka nini my baby boo?
Tori toto,
sema ni kugea, I'm ready now. Najiona hodari, surprise, makange, minyama nyama tali. Baby umenishika jezi, kwenda mbali misiwezi, mbali nae. Na muomba Mola tuline, hizi vita zote tushine, nikiwa nawe. Acha mini deke deke, ongeza makeke keke, sicho mui. Na baby ni teke teke, chuku chuku cheke cheke, sitogoi. Unataka nini my baby boo?
Tori toto,
sema ni kuge, I'm ready now.
Tori toto,
unataka nini my baby boo?
Tori toto,
sema ni kuge, I'm ready now.
RedWop.com.